B-Records. Was da Penzi letu my dear, limetoka mbali. Ivi chunga misi natia, ukanika mbali. Yani unajua baby, siku moja nitakuvisha yangu pete ya harusi. Unajua mami, ni aliyenifunza sana mimi kuweka siri. Nikikosea usinitende, unipende na nikupende sana. Hata kama ishe yetu zoko, usinitende ukaniacha vibaya. Nikikosea usinitende, unipende na nikupende sana. Hata kama ishe yetu zoko, usinitende ukaniacha vibaya. Baby si tutafika, chungana ujiatari. Walafi wa mapenzi baby wengi watakuja. Na nikikosa la kupea, usinune ukalia sana. Mana ata maisha yangu zogo, niamini nitapata mpenzi. Na nikikosa la kupea, usinune ukalia sana. Ata kama ishe yangu zogo, niamini tapata mpenzi. Mambo mengi yanania, nikikosa penzi bana mi wanaumia. Usikose zibanjia, walafi wa mapenzi baby wengi watakuja. Nikikosea usinitende, unipende na nikupende sana. Hata kama ishe yetu zoko, usinitende ukaniacha vibaya. Nikikosea usinitende, unipende na nikupende sana. Hata kama ishe yetu zoko, usinitende ukaniacha vibaya. Ndani unanitoa nje, ona baby, nikikushika hapa, kikushika hapa, unapandwa na nyeke baby. Oh no, mina kupenda baby. Hata kama ishe yetu zogo,